Miss what's up, Miss Supply again.
Freedom, freedom, freedom.
Sebo Manchalino
Wamekwenda mbali sana, wamekwenda kutafuta. Heja mama kuride amekwenda mbali sana, amekwenda kutafuta riska toto. Amekwenda mbali sana, amekwenda kutafuta. Heja mani marebo amekwenda mbali sana, amekwenda kutafuta mama. Toka mageton, unasubiri nini? Toka mageton, unangoja nini? Toka mageton. Haya tena tuka mageton bishi boy bishi. Usikae maska ni kizembe, usishinde maska ni kizembe, usigende maska ni kizembe, usirande maska ni kizembe. Usirari sana ukasiz, hivi ujulis, weza kuwa kubiz, kutafuta riziki kichiz. Kwenye maji piga mbizi, kwenye tope kunja jeans. Sikia kolo simulis, Mr. Masaga, Shebi, Saidi Mnini. Wapo kibao wa shamba weupe kama rangi, wameishindwa shiringi wataiweza randi. Kuchagua kambi ni zambi, 2024 kwa zidia. So ujite mjeuri alafu na kula kwa mama, nyasi sina kutoka kama treni lokwama. Ingiyolo ndege wanyika namba shufa, ukireta usho kwenye listi unafutwa. Hizo habari za kuiba masabufa, ayo mambo akise omboyo utakuja kufa. Jamani toka mageton, unasubiri nini? Toka mageton, unangoja nini? Toka mageton. Haya twende toka mageton, bishi boy bishi boy.
Usikae maska ni gize mbe, usikae maska ni jichenge. Jalamba lisonge, jimbani wapate tonge. Wasiwe kinyonge, kwa mola tuombe.
Ombe,
kibongo bongo so mchongo. Kila kufosi upati, kila kuruka udaki, kila kukaza ufati, kila vichenji ungati baba.
Amekwenda kutafuta mbari, amekwenda zinasonga kalenda. Snitch ukinitenga mina funika kombe, mwana aram kwenda.
Tulia mini kupesiri, Manjarino na kupanetia fikiri. Nyumbani wana kusubiri, katafute wakuone jasiri.
Baba nangoja posho, mama nataka doti ya kanga. Ubavu wangu wa kushotu, mama mtufujo follow visanga. Toka mageton, unasubiri nini? Toka mageton, unangoja nini? Toka mageton. Haya twende toka mageton, bichi boy bichi gum.
Usiishi kwa imani, ishi kwa ndoto. Kwa maana imani na kufa na ndoto inabaki. Mungu dereva, weba mzuri nenga.
Wekijagi baba fei, mwanangu chirimba. Bali ya kunambi wa boba, we msira bobani. Unasalanga matembo jeyala, we manizibiti. Baka sala jevo dogo mila, ukwi wa kiku. Lucy power wa boda, zombi na ngata. Apo sunabi madola, chuto marubozi.
Freedom music is young, is papi zombila na chimwali paulo choka.
Meneje mikono kicherebo, manzi crazy. Keyboard cha moto, kisesta phone touch. Nanga brandy, kisi maju.
Mexu sairori, bunga tete, bunta baisa. Manbiza mikatizo, chasese, Oscar Gijari, Saddam Wali.
Baba sidi, manegia kibe.
Yala laisi, wataftaji forever, forever. Meneja kisima,
uso mjini, tupo mjini.
We mdogo masalau, wambiwa sijisau.
Miss what's up, Miss Supply again.
Freedom music, freedom music, freedom music.